onye ga-anụrụ olu mụ karịa n'uchi mụ, onye ga-ekwuru ọnụ mụ karịa n'uchi mụ, onye ga-emere m ihe karịa n'uchi mụ. Chi na-aza mụ, chi na-edu mụ, chi na-azọ mụ, chi bụ ike mụ, njewe ejewe jeruo ọkwa chi mụ, nlawa lawa laruo ọkwa chi mụ, onye ọkaikpe mụ na mụ ọkwa chi mụ, onye na-ekwuru mụ ọnụ mụ ọkwa chi mụ. Chi na-edu m ije, chi na-enye mụ, chi jebere, chi na-agọrọ mụ. Chiwa mee, chioma mụ, chiwa mee, chioma mụ, olume kele n'oruru gị. Chiwa mee, adigwe kele. Ihe niile a na-ege dị n'ụwa, ihe niile a na-egwodo n'ụwa, n'iwu ga-anwụ bụ na chekweghị, n'ịda gị bụ na chekweghị, atụmatụ ọjọọ niile chekweghị. Ka mụ too n'uchi mụ n'oruru ya, ọbụrụ chi kelee chi gị n'oruru ya, onye dị ndụ kelee chi gị n'oruru ya. Chiwa mee, chioma mụ, chiwa mee, chioma mụ, chiwa mee, chi na-aza ekele.